sima Iwa anja kwa tegu Matima nangu kumisinga Kuna mwaka kwa fe Tupo chanze nawe soa
Chuki
hai Azali wabungu wala Foriba
Chuki hai Tena nyea
Masiba mbua
Unalo kingira Tena nyea
Nyobo wali wolu nakulwe soboro kumala kubotoli
Kukenze
Sima nyobo wali wolu nakulwe ndobo za kejoli
Kukenze
Aswe mabebe hati
Hati
Bakura wati mulio
Hati
She's only madani
Kukenze kutia kone kanzi Chajabaza kuzi waya Chukina
Azali wangu wala
Kila
Forima
Chukina Tena
Siva mungu wako
Nalo kingira Tena nywira
Waliona
Kwili marini
Marini
Kwili marini
Marini
Kwili marini
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 Kwili marini
Marini
Kwili marini
Marini
Kwili marini
Marini
Kwili marini
Agana kunyweze In my arms we could do it Eka kuweke Kavili nagoweke mama
Kuweke
Tena nywera Masiba mungu wako
Nalo kingira
Tena nywera Kavili nagoweke mama